Serio. Atengo olusomero tamu esoka omwaka guno lwa kutandika nga 10 omwezi guno. Omulambuzi wa masomero mu district ye Kayunga Ramadhan Simali alazo kutyola omwendo gw'abaana abayitira mu ddaala erisooka okukendeera mu district yeno ng'ate omwaka ogwedde bangi bayitira waggulu. Latifa Nalubowa yalina ebisingawo.
Oluvannyuma lw'ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu okukomawo ssabbiiti ewedde, omulambuzi wa masomero mu district ye Kayunga Ramadhan Simali ayogeddeko ne bannamawulire mu ofiisi ye n'ategeeza nti ekyaviirako abaana obubonero okukka okusinziira ku mwaka oguwedde kwe kwekalakaasa kw'abasomesa mu lusoma olwokusatu nga beemulugunya ku nsonga y'emisaala. Simali ayongeddeko n'agamba nti yadde ng'omuwendo gw'abaana abayitidde mu ddaala erisooka gwakendedde ku mulundi guno, naye ate abayitidde mu ddaala eryokubiri mu disitulikiti ye Kayunga gwabadde mungi ddala.
Mwaka oguwedde twafuna fast food zaali 5, 26 ono twafuna fast food 4, 6 namba za fast food ezakendedde naye abaana abayise okugenda matetekero agaddako mu secondary keyo beeyongedde. The percentage we twafuna abaana 8 kuno twayisiza abaana 9 abasobola okugenda mu secondary oba mu institutions za waggulu. So in terms of number of first grades zakendedde naye abasobola okugenda mu secondary baebeeyongedde. Kifiireka bingi naye kisinga obukulu mujjukira bulungi nnyo nti mu taamu eyokusatu omwaka ogwedde abasomesa baagera mu kedimo olw'okula ky'okubongera akasente baamala kumpitaamu n'amagati basomesezza. Twagezaako ng'abalamuzi b'amasomero naye nga tolina kuzogenda kubaliza mu kibiina amu baabeerera ku masomero naye nga tebasomesa.
Sulaiman Kibuuka, ssentebe w'ekyalo Bukeeka mu ggombolola ye Kangulumira mu ngeri y'emu, okugwa kw'abaana abatadde ku nsonga y'abazadde butawa abaana mmere ne baddamu kumenya bukajjo bwakazibwako eri akawolo.
Abazadde omwaka ogwo guwedde abasinga tebatodde bisale mu kiseera, tuwaliriza abasomesa okuzza abaana beera nga tebafuna bulungi kye baagala. Abaana amasomero galina okuyimirirawo nga beeyimiriddewo lwakisinga. Amasomero agasinga okuleka amasomero aga gavumenti aga primary tubadde tukirwanisa okulaba nti tebagoba baana tubazaayo. Awo mulimu abasomesa abatendeke obulungi naye era nago performance tiyabadde nnungi nnyo okusinziiranga we tugiraba. Olwekyo okubiriza abazadde kubeera nga buli muzadde akola olubimbi lwe eri abaana okusobozesa abaana bafuuka obulungi n'okufuna performance nnungi.
Kwa Sadumu Lubogola Simba, Latifa Nalubowa, Kayunga.